Ni game, japo na chukuta msitu tumetulia. Hatuna lusiti. Jana game, japo na chukuta mita tumetulia. Hatuna lusiti. Ni game, jana game, jana game. Hatuna lusiti. Ni game, jana game, jana game. Hatuna lusiti.
Bozini dozina, di mto sindi gito. Amason haya gacha, imyaku niji mfata. Njemba kure nga wana kure gushika musi inyanja. Ibiti zanje, nizivugiwa mwinanga. Uzovuga muruhe mumari mwiku mabuye. Mbamri hudu sindi myongu mweranda na neribu. Zana pisi zana maoro tweni dushaka kavuyo. Agahinda kumutima amason na marira. No time for the haters, gotta give it to my fans. No time for the bull, I gotta get the cash. MT1 biggie brother, finish this, bring another. Underground is your forever, move to another level.
Game, japo na chukuta msitu tumetulia. Hatuna lusiti. Then again, japo na chukuta mita tumetulia. Hatuna lusiti. Then again, then again, then again. Hatuna lusiti. Then again, then again, then again. Hatuna lusiti.
Tunacheza na sio kwamba wote tutawini. Kuna wakujaribu wauwa, wengine wanafanya kama hii ni fani. Kwenye game tunafanya paka Friday. We only take a break to the holiday. Nando mana munaona misilari. Nipo siku itakuwa big money.
Kinda ukunda kurushi nyama ikindi. Ukora ni mhogu suka mazi mumubindi. Na hiki ni kipaji situmii bundi bundi. Kutoka Kingereza, Kiswahili na Kirundi. Dugo na kunda kuvuga riko jendu murundi. Ibi mugiyusho wora no kuzoki mvahandi. Indoni record, tuko fundi fundi. Udu tata, na ira jesuni. Jesimfa kunye ganga, nhamazi mukiyaga. Tora gatewe nimbu shaka kotu yaga. Mugiri nguru zizogu tera kuramba. Jendi ngozi, shakuni tenzozi. Nyimbo zangu zita kufuta machozi. Mindo teacher, ka nitakueleza. Ngozi.
Gini game, japo na chukuta msitu tumetulia. Hatuna lusiti. Jana game, japo na chukuta mita tumetulia. Hatuna lusiti. Gini game, jana game, jana game. Hatuna lusiti. Gini game. Then again, then again. Hatuna lusiti. Then
Wasanii.